exclusive from ZabiTunes.com with the Lords.
DJ Luigin.
Nalina kailo bongelo kalempala vunga timu uchelo kalilenga na wanga fino njuku mpualalika kwa lipa wale chako smago paka mwaisho kuchapa madabo sikiri chilafu noko kwa tamaka mwana isekuline badno kukana taka mpalile kapalile bibaya kamone na kachinso tapari peshkaya kipisa mpincha palati valitendo kaivale samuna mubambi valisenda iwamba na mkosu la vyama na wa nata ukwete kwa siku kuchapa na wa ansa mkaivala musha na wa fwesho kubumbe safaya wana wa niwombo ye kashi na lafu niwombo ye nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Kama na kubana wena macha mpari chimfya olo wenga mwe batafyumfwa apili busha tuwese mwongo akwete kasa kama nako ni shingo kwete iwamba na mkasa la vyama na wa nata ukwete kwa siku kushapa na wa antisa mkai bala musha na wa fwesho kubumbe safu ya bana wa niwombo ye kashi na lafu niwombo ye nowadays niwombo ye kashi mulafu niwombo ye nowadays niwombo ye cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays, you won't bore it. Cash in a laugh when you won't bore it. Nowadays,
I am a ghetto. Yeah, they tell me, send me data. They send me data. So they tell me, send my ghetto.
Cause she la panga pusana ma round. Round after round. She la panga pusana ma round. Round after round.
Ubisanga poke buni flati. I'm a plug on it, got a pinna. Nia jama type, ya benya zotua. Sanga kupende pano pachana ma.
Iwamba na mkwasa la vyama na wa nata ukwete kwa siku kushapa na wa antisa mkai wala musha na wa fwesho kubumbe safaya wana wa niwombo ye kashi na lafu niwombo ye nowadays niwombo ye kashi mulafu niwombo ye nowadays niwombo ye kashi na lafu niwombo ye nowadays
inoke
tracks nowadays
DJ Silva
nowadays,
ha. Mr. Bafuqua.
Nowadays,
ha. Fa Boy.
Nowadays,
with the launch
exclusive from ZambianTunes.com.